You know. BBC once again. Should never. You know.
Hello to everybody, I hope you're so goody. Die fan wako kwa sasa, feel music na kuelewa sana. Since you got no name, wako die fan, me see the stand. Eminem, me kupe nini, niwe die fan shitty. 12 code kika, you was the best lap kitty. Nikupe nini, nikupe hisia za mimi. Nikupe tumaini, akupe mtote we gifty. Ama nikupe biti, fanya trap, we history. Usikike pande zote, kwa map documentary. Punguza kimombo, fanya nyingi Bongo, usikike mashariki, Kinshasa ya Kongo, watambue 12 code lab kit toka Bongo on matatu. Rini gaga wa logo, napenda kazi zako zinagusa maisha yangu hata nikiwa kwa ndoto, najikuta na rap tu, kuwa fan wako, I feel so special to die fan, na TMZ nikupe chilling, kufa si kazi, kazi kujua mwenyewe na ukitaka kuniamini jaribu jione mwenyewe. Bongo wachambuzi wengi, awana future, wacha watunze misingi, 12 code weka ukuta. Rinta, mwisho maliza na kuwa nyumba. Kesho tuachome ubani si wamekuja wa chumba.
You know.
Kena kuelewa sana.
Should never.
Sisi uga no name.
You know. Should never.
Punguza kimombo, fanya nyiki you kibongo. Usikike mashariki, Kinshasa ya Kongo. Watambue 12 code lab kitu you toka know. Bongo on matatu. Rini gaga wa logo never. Nikiwa ghetto, nasikiza ngoma zako. Demu wangu wana blame kisa simsikizi mboso. Ajui 12 kodi ni international loco. Uno, wamujiza aka Moko. Nipo deep underground, Alberto Mguea. 12 kodi sina kiki la nasikika tu kwa snare. Wacha ni wachane chane. Iwe la vigency mwisho wakapumzike la vigency. Ndoa ni wazee kwa vijana. Live shualensi lap kodi. Wenje wangu lap shualensi. Wanajua 12 kodi lap nation. So hawajui nikiwa chachi nafanya gospel. Usishangae washikaji wakifanya gospel. Walete hospi, dawa yao ni HSP. Napenda hip hop, inanipenda pia. We unapenda sababu anakuita dia. Die fan, by time click.